chante, chante de mon Sauveur. Glorieux message d'amour. Faites-le encore entendre. Merveilleux message d'amour. Dans un monde plein de ténèbres. Qui êtes encore dans le péché, entendez ce message. Il est valable pour vous. Ce message est valable pour vous. Message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Jésus, Dieu a envoyé le Fils. Merveilleux message d'amour. Vaincu l'enfer et la mort. Mourant à Golgotha, sur la colline de Golgotha. Merveilleux message d'amour. Message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour. Oh, Dieu est réconcilié avec l'homme. Écoute, ce message est valable pour toi. Cette bonne nouvelle est valable pour toi. Pour toi et pour moi.
Bene, frère e sœur, bakundwa bene data na bashiki banjye, turabaramutsa mwese abari ku murongo abo mu isi yose, turabaramutsa mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yitaye kuri byose ndetse no ku munsi wa none yakoze byose ku buryo dushobora gukurikira twumva tureba, byose yabikoze neza. Dushimira umwami yuko muri ubu buryo dufite uburyo bwo kuvugana. Nifuza gusoma nk'ijambo ribanza, some Zaburi ya 91. Uba mu rwisho rw'isumba ryo isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka, uri ubugingo bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi azajya kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1,000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakubaho, kandi nta cyago kizagera mu ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Mukitaje yavuze ati, ngo kuko yomatana nanjye, nicyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Nzamukiza mu bihe muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Turagize hano iri jambo ry'igiciro ry'Imana, ni ikibwiriza rwose cyari cyanditswe hano. Uko byanditswe hano byose twabifata tukabigira ibyacu, tukavuga tuti, Imana niwe buhungiro bwanjye, niwe gihome kinkingira, kandi ibyo yasezeranije izabikora. Kadusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimira. Turagushimira yuko dushobora guteranira ku jambo ryawe ry'igiciro. Ndagusaba mwami, uhe umugisha umugaragu wawe, mwambike imbaraga zawe n'umwuka wawe, umuhe imbaraga mu mubiri we no mu mwuka we no mu bugingo bwe. Turagushimira mwami ko twahawe ubu buryo bukomeye kuba dushobora guterana mu buryo muri ubu buryo, tukongera kumva ijambo ryawe riturutse ku ntebe yawe. Ibyo turabigushimira mwami. Mwami uduhe umugisha twese abumva abaza kumva, uduhe ubuntu bwawe no murava wawe iminsi yose, uturinde nkuko twabisomye muri Zaburi, nkuko wemeye ko byanditswe muri Zaburi 91. Turabigushimira kandi wowe ubwawe ni wowe nyine duhaye icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa mu izina ryawe ry'icyubahiro rya Yesu. Amen. Imana iduhe umugisha twese. Nanjye nifuza kubaramutsa mwese cyane.
Nous sommes de tout notre cœur reconnaissant à l'Éternel Dieu.
Turashimira Uwiteka Imana n'umutima wacu wose, ndetse no kubw'icyumweru cya Zurika. Hashize imyaka nka 50 buri weekend ya nyuma, buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi, buri ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi cyagiye kiba nk'icyitwa icyumweru cy'Zurika. Ko muri iyo myaka yose twagiye tugira aya materaniro, kandi dushimira yuko ubu binyuriye kuri murandasi, kuri internet, ndetse binyuriye mu buryo dufite dushobora gukorera Imana, dushobora gukorera abari mu isi yose turi Krefeld. Ibyo turabishimira Imana cyane. Bene data bo muri Autriche, nibyo bene data ba hose bararamutsa mwese, ndetse na Mwindita Schmidt uri hano imbere, wicaye hano imbere, arabaramutsa mwese indamukanyo ziva ku mutima.
Depuis plus de 50 ans, nous sommes ensemble dans le au service du Seigneur.
Turi kumwe nawe mu murimo w'umwami mu myaka irenga 50, ndetse na bene data muri Autriche, na mwe data Baumgartner, mwe data Keller wo mu Busuwisi, bene data bose wo mu Burayi hose nabo ku isi yose. Turashimira Imana ko twagira ubuntu bwo gusakaza ubutumwa, vuga uko isi imeze ihagaze. Ayo magambo yombi yavuzwe, by'umwihariko ijambo icyago n'icyorezo, mbese ibyo twabivugaho iki? Igihe dusomye ibyanditswe byera twitonze, by'umwihariko ibyo umwami wacu yavuze muri Matayo igice cya 24, muri Mariko 13, muri Luka 21, ibyorezo n'inzara n'ibyorezo by'indwara byose bizaba bihari, byose tubibona bisohora. Ariko mu ijambo ryatangijwe twabyumvise ngo ibyo ntibizagushyikira. Umwami ubwe aravuga ati, ndi ubuhungiro bwawe, ndi ingabo igukingira, igihome cyawe. Ibyo turabishimira umwami. Ibintu byinshi bya kavuzwe ndetse no kubijyanye n'ibiri kujya mbere mu burasirazuba bwo hagati, uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze za Amerika uko akora iyo bwabaga ngo yunge biriya bihugu uko ari 22 by'Abarabu
recevoir dans le bateau pour que un contrat de paix.
Arashaka kubakirira mu bwato kugira ngo amasezerano y'amahoro abone uko asinywa. Twese twumvise ibyabaye muri Isiraeli ndetse nabo muri mu bumwe bw'Abarabu ibiri kuba. Turashimira Imana yuko ayo makuru mashya twaya gereranya n'ibyanditswe muri Bibiliya, ibiri kuba bushya tukabigereranya n'ibiri muri Bibiliya, nuko buri gihe twavuga nanone twavuga tuti iki cyanditswe n'ikingiki nacyo n'uyu murongo nawo byose biri gusohorera imbere y'amaso yacu kugeza ndetse n'ibyanditswe kugeza ubwo ibyanditswe mu Tesalonika ba mbere igice cya gatanu ibyanditswe bizasohora ngo ubwo bazavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho. Byose birimo biragenda bifatisha ishusho yabyo nk'uko byahanuwe ku bw'imperuka y'ibihe. Nanone nifuza kuvuga iki kintu, umuhanuzi Danieli rwose yabonye ubwami bune, ubwami bw'i Babuloni, ubwami bw'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki, nuko n'ubwami bwa Roma bwatangiye bwimye mwaka 33 mbere ya Kristo. Nuko mu gihe cyacu niho ubwo bwami bwongeye kugaragara by'umwihariko uhereye ku masezerano ya Roma yo mu kwezi kwa gatatu mwaka w'1956. Ntabwo uyu munsi twifuza kwinjira mu buremere bw'ibyo bintu, ariko hari ikintu kumvise mu makuru yuko ubumwe bw'i Burayi bushaka kuba ari ryo jwi rikomeye riremereye ku isi yose, kandi niko bizamera. Ntabwo nshaka kwinjira nanone mu burebure bw'ibyo ngibyo, ariko byose birasohora, biri gusohora nk'uko byavuzwe. Mu by'ukuri turi ku mperuka y'ibihe, turi ku iherezo y'iherezo ry'ibihe, kandi dushimira umwami yuko twumvise ibivugwa mu byo ibyo Imana ubwayo umugambi wayo agakiza yagennye. Neza bashiki banjye bakundwa, buri gihe mbivugana agahinda gakomeye. Abantu benshi cyane bahita bakitamukira batamenya ibyo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe, kandi ibyinshi ibyo yakoze hagati mu bwoko bwayo. Mbese n'ubuntu bungana bute kuba dushobora kwizera amasezerano y'Imana, tukayizera n'umutima wacu wose, tukizera amasezerano y'Imana, nanone ndetse n'amasezerano yo kugaruka k'umwami wa Yesu Kristo ahambiranye kuri ibyo, ubutumwa bwa nyuma bubanziriza ukugaruka kwa Kristo. By'umwihariko uhereye ubwo twumviye ibibwiriza bya Mwenda Branham ngo ubwoko butatu bw'abizera, ibyo byinjiye cyane mu mutima wanjye. Mbese ni buntu bungana bute kwizera Imana, kwizera ijambo ryayo nk'uko ryanditswe n'amasezerano tukayakira mu kwizera. Muri imyaka yose yashize twabwirije ndetse kugeza muri iki gihe tuvuga ku bibwiriza bya Mwirada Branham byabwirijwe nyuma yo kubumbura ibimenyetso birindwi muri 63 dukomeza kwinjira mu burebure bw'ibyo bibwiriza. Ibyo uwo muntu w'Imana hashize imyaka 56 uhereye ubu ibyo yabwirije niko ku buntu bw'Imana hashize imyaka 38 ibyavuzwe muri ibyo bibwirizwa byose nabivuzeho ndetse nkabishingira mwitekerezeho. Imyaka 56 nuko noneho indi myaka 38 ubu noneho turi mu mwaka w'ibihumbi 2020 twumva ibyo umwuka w'Imana yahishuriye umugaragu wayo umuhanuzi nk'ubutumwa bw'itorero. Nubwo yahaye umuhanuzi we ngo abwirize ko Imana yatugiriye ubuntu ko mu mwaka wa 82, 83 muri iyo myaka tuvuga kuri ibyo bibwiriza byose mu itorero maze tukinjira mu burebure bwabyo ko noneho tugeze ku iherezo ry'iherezo ry'ibihe guhamagarirwa gusohoka kwaratangiye rwose ndetse uwa nyuma ari guhamagarirwa gusohoka. Ariko muri rusange Imana koze kuburyo ibi birenge byanjye buri kwezi bihora bikora urugendo ku isi yose kugira ngo ubwanjye njyane ijambo ry'Imana. Bakundwa bende bashiki banjye, byari ngombwa ko ubwanjye mpashyika magera mpure nabo bene data kugira ngo bene data na bizera bose bo ku isi yose babashe kumva ijambo ry'Imana baryizere nuko bitegure bunuko babaho mu gutunganywa kwabo kubw'ubuntu bw'Imana. Umwami Imana yitaye kuri byose. Natoranije umurongo wo mu Baheburayo igice cya 6 mpereye ku murongo wa 18 nibyo wenda sahari twahera kuri 13 ukagera ku wa 18. Hano dufite byimanije amasezerano yayo yahamirisha indahiro nuko muri ibyo ivuga yuko bidashoboka yuko ibyo Imana yasezeranije yisubiraho ahubwo ko bizasohora kuko arakanwa ku Uwiteka kabivuze. Hano mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa 13
la promesse a Abraham
ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo nicyo cyatumye yirahira ubwayo. Kuvuga bwa mbere yatanze isezerano nuko ihamiriza iryo sezerano irihamirisha indahiro iti ye Aburahamu rwose ibyo nagusezeranije wabyizere 100% bizasohora. Nuko haranditse ngo Aburahamu yagumye kwihangana kugera ubwo abone gusohora kw'ibyo Imana yavuze. Nuko turasoma ku murongo wa 15 Baheburayo 6:15. Uko niko byabaye kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Dukeneye kwihangana, dukeneye kuguma twihanganye kugira ngo nitumara gusohoza ibyo Imana ishaka duhabwa ibyo Imana yasezeranije. Abaheburayo 10:36 muri iki gihe kitari cyo kwiringirwa, aho nta muntu uzi ibyo iki cyorezo cyazana cyangwa se n'ibindi bizakurikira mu nyuma. Ariko tugeze mu bihe byo abantu kubwo gutinya ibizaba baba benda no gupfa. Ariko tugomba kwiringira nk'uko twabyumvise mu ijambo ritangira, twumvise yuko umwami ari kumwe natwe kandi azaturinda kandi azahamiriza ijambo rye muri twe. Nuko noneho umurongo wa 17 mu Baheburayo igice cya 6 turasoma, nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa b'ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, imigambi ukudakuka kw'imigambi yayo, yongeraho indahiro.
Aux héritiers de la promesse.
Abaragwa b'ibyasezeranijwe kugira ngo ibe irushirizeho kubereka ukudahinduka kw'imigambi yayo. Turi abaragwa, abaraganwa na Kristo. Benda na bashiki bahanjye bakundwa, turashaka kubivuga tweruye. Uwizera ubu Imana wenyine niwe ushobora guhabwa habwa umurage w'ibyo Imana yasezeranije. Nk'uko ari ukuri rwose ko umugeni yitegurira gusanganira umukwe, nuko bakizihiza ibirori by'ubukwe, uko ni nako ubu bimeze mu buryo bw'umwuka. Uri mu mugeni itorero mugeni wenyine niwe uzumva umuhamagaro w'umukwe, nuko yitegure mu by'ukuri, maze kugira ngo abone uko yitabira ibirori by'umukwe bw'Umwana w'Intama. Uko niko byanditswe ngo umwuka n'umugeni baravuga bati ngwino, kandi ni numva muri iki gihe tuzakomeza kubivuga tubitsindagira. Ukwizera nyakuri kuba gushinze gusa mu masezerano y'Imana. Ibyo tubivugane akababaro gakomeye mu madini yose ya Gikristo. Ijambo ry'Imana ntabwo rifite umwanya wa mbere hariya bigisha umwanzuro wafashwe muri iryo torero, maze buri wese akitahira. Bibe mu gihe cya Luther, cya Wesley, mu bihe byashize byose, bose bagumye aho bagiriye umwitozo ndengakamere wabo, ndetse n'abapentekote aribo ba nyuma n'abanibuka. Imiliyoni 550 z'abakarismatiki baba
les leaders qui
baba Pentecote. Ariko se ababayoboye ni bande? Ni bande muri abo bantu bumvise ibyo Imana yasezeranije mu gihe cyacu? Neza n'abashiki banjye bakundwa, niyo mpamvu durushaho gushima, dushimira ibyo dushimira yuko Imana yaduhamagariye kwitondera ibifite umumaro muri iki gihe. Ibyo twongere tubivugiye bundi bushya. Mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, ntabwo hari byari iby'idini, ntabwo byari kwizihiza isabato gusa no kuririmba zaburi, no kugira ishusho y'umunyedini, umushumba hano y'umushumba hari ahirye. Oya, ahubwo igihe Imana yasohoje umugambi wayo agakiza, mu gihe Imana isohoje amasezerano yayo ku isi, noneho kwe amaso yacu agomba gukururirwa, tugomba kwitondera ibyo ngibyo. Ni ukuvuga bwa mbere, tugomba kwitondera gusohoka tuva mu migenzo, nuko tugashingwa ku byo Imana yasezeranije irimo gusohoza. Uko niko dushobora buri gihe gushima, ndetse tukabivuga tubitsindagira ngo igihe gisohoye, Imana yoherereje umuhanuzi wayo Yohana kugira ngo ategurire Uwiteka inzira.
Les sociétés religieuses ont continué à exister, les scribes et les pharisiens.
Abasenga banditsi na farisayo, abatambyi bakuru bose bakomeje mu migenzo yabo, bakomeza gukora ibyo bakoraga, ibyo ndetse no kugeza na bugingo n'ubu. Ndababwira nkomeje,
l'image la plus triste,
ishusho ibabaje cyane,
d'un voyage en Israël, j'ai vu, c'est au mur de la lamentation où tous les rabbins viennent.
Nabonye mu rugendo rwa Israël, ni ku rukuta rw'amaganya, niho abatambyi bose baza gafungura igitabo cy'amategeko bagasoma, nuko bakabikora n'imbaraga zabo zose n'umutima wose basoma amategeko. Kuki umwami wacu yaborogeye, yasiririye Yerusalemu avuga ati, muri yaba wamenyaga ibyawe, ibyo wagenewe, wakamenye ibiguhesha amahoro, ariko noneho dore ibyo bihishwe ku maso yawe. Luka 19. Nanone mbega uko dukwiriye gushima, dushimira yuko twumvise ibyavuzwe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1933, ubwo umuntu w'Imana ubwo yabatezaga bwa mbere ku mugezi wa Ohio, yahagiriye uyu mwitozo w'imbaraga, maze umwami ubwe amanuka mu gicu ndengakamere, agaragara imbere y'ibihumbi by'abantu, nuko ijwi rivugira muri icyo gicu ngo, nk'uko Yohana Umubatiza yohererejwe kwandiza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe uzatumwa, uzohererezwa ufite ubutumwa buzabanziriza kugaruka kwa Kristo. Ibyo ngo bizakuba, ni ukuvuga yavugaga ku butumwa bwiza. Nuko twamenye ibyo byose, nuko munyemerere hano nanone mu buhamya bw'umutima ushima. Nuko mvuge nti, ubwo mu kwezi k'Ukuboza muri 72, uwo twari kumwe mbere y'imyaka 2 mu Budage, nuko abishuriwe n'umwami yansubiriyemo ijana kurindi amagambo yose ayo umwami yari yambwiye tariki 2/4/32 ndetse yinjiye mu burebure bwabyo nuko aravuga ngo ibiryo ntago ari ibiryo byo kwisi ahubwo ni ibiryo by'umwuka ibyo kuko Imana izoherereza inzara atari inzara y'umutima cyangwa se inyota y'amazi ahubwo akaba ari inyota gushaka ijambo ryayo nuko ambwira ndetse n'iri jambo gutegereze kubigabura kugeza ubwo uzahabwa ibisigaye
le 3 décembre 62
nuko hari tariki 3 z'ukwezi kwa
février
12 tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 63 ubwo umwami ya raherekejwe n'abamarika barindwi mu gicu ndenga kamere ku musozi wa sunset emanukaga isi yose ikabasha kubibona mu gicu kizinze cy'ubururu icyo gicu ndenga kamere nuko hatangwa itegeko ngo usubire i Jeffersonville kuko ibimenyetso birindwi biza kubumburwa nuko bakundwa bene data bashiki banjye reka twongere tubivuge mu mvugo yumvikana mu bimenyetso birindwi mwene data Branham yahishuye ibyari byanditswemo ariko nyuma y'ibimenyetso nibwo yabwirije ubutumwa nibwo yashoboye kubwira ubutumwa itorero nuko mu byiriza byose byakurikiye ibimenyetso birindwi nibwo ubutumwa bwakurikiye
la grâce que nous a donné d'avoir fait chaque pas l'un après l'autre durant ces années.
Ubu ntwagiriwe. Ngo gukora byose.
À la fin du temps de la grâce.
Ndashimira cyane ko kwiherezo ry'ibihe by'ubuntu twashoboye kubona ibyo byose. Mu muhanuzi Yesaya igice cya 46 haranditse ku murongo wa 10. Yesaya igice cya 46 ku murongo wa 10
j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver
mera mu itangiriro nkavuga iherezo mera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa
longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli
mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomerera kandi ibyo nshaka byose nzabikora mbega ijambo ry'imbaraga ngo nsohoza mbega ijambo rikomeye ry'Imana
mes arrêts subsisteront
migambi yanje iza komera umugambi wanje uzagumaho ibyo ntekerezwe hereye kera ibyo navuze mbere bizasohora nuko dushobora buri gihe kuvuga yuko twagiriwe ubuntu imbere y'Imana kandi ko twagiriwe ubuntu bwo kumenya yuko ubu kwiherezo tugeze ku iherezo ry'umunsi w'agakiza kandi amasezerano azasohora dore yatanzwe mbere yuko biba ati dore nzabohereza umuhanuzi Eliya mbere y'umunsi uteye ubwoba Uwiteka usohora muri ibyo nabyo twajya muri Yesaya 13 muri Petero 2 igice cya 5 muri Yoeli n'ahandi hose umunsi w'Uwiteka uzaba ari umunsi w'urubanza. Petero wa kabiri cya gatatu. Ari umunsi wijimye. Ibyo twasomye byanditswe byose. Ariko mbere y'uko uwo munsi usohora, mbere y'uko igihe cy'ubuntu, Imana yazanye umuntu umeze nka Eliya kugira ngo agarure ibintu byose uko byahoze ku itangiriro, kugira ngo ku iherezo itorero riba rimeze nk'uko itorero ryabanje ryari rimeze. Tubisubiremo twongere tubivuge ibindi ndetse n'ushiki banjye. Igihe twumva ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu myaka 34, Branham buri gihe yaravugaga yuko tugomba guterana kugira ngo dusengere hamwe, maze tukagira imyitozo ihuye niyo itorero rya mbere ryakoze, maze ikimenyetso gihamya kikashyirwa muri twe, Imana ikatugirira ubuntu. Ikaba igihamya cy'uko Imana tugiriye ubuntu. Ntibibe ko tuvuga gusa ko twahawe umwuka wera, ahubwo Imana ibihamirize. Nuko mu by'ukuri duhabwe umugisha. Aho naho nifuza guhumuriza no gukomeza kwakomeza mwese, nk'uko ari ukuri ko Imana yohereje ijambo ryayo, ni nako no muri iki gihe mu gihe gikwiriye izaduha umutima umenyetse, umutima umwuka uciye bugufi. Hari ubwo bigera tutazaba tugishobora kubisengera, ahubwo ubuntu bw'Imana tuzahita tubihabwa kugira ngo tuzane hamwe kugira ngo dusenge ku giterane cy'amasengesho, kugira ngo ubone Imana mu buryo ndengakamere, maze ntube wihuta ngo ubure kwicara, ahubwo dufite ibyiringiro by'uko Imana ibigomba kuzaba muri twe mbere y'izamurwa bizasohora muri twe. Mbese ni kangahe twabivuze mu masengesho ngo mwami umwuka bene bashiki banjye, ngomba kuvuga nti ntabwo bimeze nk'uko nifuza kubibona. Mu myaka yashize imyaka myinshi cyane, twashatse mu maso h'Imana, turasenga, turarira, turinginga, tubona Imana. Turashaka rero ko iyo myitozo yose ndengakamere yongera kugaruka, kandi umwami azayiduha, kandi kuri iyi nshuro bizaba bijyanye nuko Imana yigaragaza ubwayo, igahamiriza ijambo ryayo, nuko kubw'ubuntu bwayo ikaduha umugisha. Nanone irindi jambo ryo mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 48, Yesaya 48 gice cya 48 ku murongo wa gatatu. Navuze ibyabanje kubaho kera, Yesaya 48 murongo wa gatatu. Mu gifaransa yavuze ati nabanje kuvuga mbere ibyaje kubaho, ni koko byaturutse mu kanwa kanjye. Amen. Byaturutse mu kanwa kanjye ndabyerekana, ndabyerekana cyangwa se ndabyamamaza. Mbikora ako kanya, ndabisohoza.
J'ai agi et elles se sont accomplies.
Nara mu kidage yaravuze ati narabikoze birasohora. Ngo ati mbere nabanje kubihanura kuvuga bitarabaho nuko ndabyamamaza ndabivuga nuko noneho ndaza ndabikora bihita bisohora. Bene n'abashiki banjye bakundwa, nuko ari ukuri ko Imana ifite umugambi wayo w'agakiza. Muri uwo mugambi w'agakiza yadushyizemo, nuko muri iki gihe hamwe na Pawulo na hamwe na Branham dushobora kuvuga hamwe twababwirije, twababwiye inama z'Imana z'agakiza zose. Noneho Imana ubwayo ibera amaso ijambo ryayo kugira ngo isohoze byose mu gihe gikwiriye. Tuvuge muri make, ibiri kuba muri iyi si muri iki gihe ntibisanzwe. Nuko n'abantu bakomeye ku isi ntago bazi uko ibintu bikwiriye gukomeza, ntago bazi umwanzuro bakwiriye gufata. Ndumve hari n'ibindi byinshi byongera kuri ibyo, ariko nyamara twuzuye ubushizi bw'amanga nk'uko twasomye muri Zaburi ya 91. Ndi igihome cyanyu, ndi ingabo ibakingira, ndi ubuhungiro bwanyu. Nubwo 10,000 byagwa iburyo bwanyu, inzovu 10,000 ikagwa ibumoso bwanyu, ibyo ntibizabageraho. Ibyiringiro byacu tubishyize mu mwami wacu. Birababaje ko ndetse ni Zurich naho tudashobora guterana nkuko twabigenzaga buri kwezi, ndetse ni Krefeld naho nuko. Niba aya mabwiriza yose akwiriye kubahirizwa, noneho nta nubwo twabishobora. Ariko dushimira umwami yuko isi yose na mwene data ati ajya bimbwira, ajya bimenyesha uko abo mu isi yose bahawe ibyuma bikenewe. Nuko mu bihugu byose aho ibyuma bikenewe by'ikoranabuhanga, aho bitari biri, aho byari bagoye kubibona, twarabibahaye. Ni ukuvuga ni ibyuma by'ikoranabuhanga bifashisha kujya ku murongo bakurikire. Nuko rero ku isi yose bose bashobora kujya ku murongo bagakurikira. Nuko dushimira Imana cyane ibyo n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose kubw'ibyo byashobotse. Nanone ku ijambo ryatangijwe, umwami Imana yahaye Aburahamu iri sezerano, nuko iri hamirisha indahiro. Uwiteka Imana urubyaro rwa Aburahamu, abizera nyakuri turi mu rubyaro rwa Aburahamu. Aburahamu ni data mu kwizera. Niyo mpamvu buri gihe dukomeza kubivuga, ntabwo twizera iby'itorero ryigenga cyangwa itorero runaka ryigisha rivuga, ahubwo twizera gusa ibyo Imana mu ijambo rye ryera ry'igiciro yavuze. Nk'uko Aburahamu yizeraga Imana, uko niko natwe twizera Imana muri iki gihe. Muri iki gihe twahawe amasezerano kandi twizeye yuko mwene data Branham yari yahawe inshingano n'Imana, kimwe na Aburahamu, kimwe na Musa, kimwe na Pawulo. Kandi uwo muhamagaro w'Imana warakomeje mu bwami bw'Imana kandi ni bwo buntu twagiriye n'Imana bwo gusohoza iby'Imana ya yagennye yuko ibyo bibwiriza byose byabwirijwe nyuma yo kubumburwa kw'ibimenyetso ibyo bwiza bikwiriye kujya mu mutima w'abizera bose ku isi yose ubwo ndabinginze ni mushidikanye kuko niba tutameze uko twari dukwiriye kuba tumeze mwiringire Imana nkuko ari kuri ko Imana yatanze amasezerano nuko ikayashyira mu mitima yacu ni nako rwose nta gushidikanya izabisohoza muri twe kandi Aburahamu niwe rugero rwiza uwo mugabo w'imyaka 90 ntiyarebye uko umubiri we umeze ahubwo yarebye uwatanze amasezerano nko Sara wari kumwe nawe mwihema ariko we ari hanze mwihema yumvise ibyo Uwiteka atanze amasezerano aseka muri we ati se yewe umukecuru natekereza kongera guhura n'umugabo wanjye ariko Imana yari yabivuze nuko bombi ntibareba uko imibiri yabo ishaje ahubwo bombi barebye isezerano ryaturutse mu kanwa kwiteka nuko uwatanze iryo sezerano ni warufite inshingano yo kuzisohoza ni nako bimeze n'ububene n'abashiki banjye dukwiriye twese kubigenza dutyo kubikora ntitwirebeho ahubwo nk'abaragwa b'Imana abaraganwa na Kristo ibyiringiro byacu tukabishyira mu Mana tukamenya yuko watangiye umurimo we muri twe izawusohoza rwose nk'uko rwose ubutumwa bwa nyuma nk'umuhamagaro wo gusohoka itorero umugeni uko niko bigomba gusohoza bigomba gukora uko niko ijambo ry'Imana ryera ry'igiciro ry'Imana iryo Imana yategetse mu mushusho yaryo y'umwimerere iryo jambo mu myaka 64 63 nibyo byakomejwe gusakazwa ku isi yose ndetse no kugeza ubu ngubu binyuze mu miyoboro yo gusaka yo kwisakaza ibyo rwose Imana yitaye kuri byose kandi ibera amaso ijambo ryayo kugira ngo irisohoze umugambi wayo uzasohora kandi ibyo yahanuye mbere bitaraba izabikora izabisohoza nuko hamwe twese tuvuge tuti Maranata umwami wacu araje vuba turi ku iherezo ry'ibihe by'ubuntu kandi twiringiye umwami byose azabikora neza kandi azasohoza umurimo wayo mu buryo buhebuje ni nk'uko indirimbo ivuga iti nubwo njye ntazi inzira wowe urayizi wowe uzi ibihe umugambi wawe wamaze kusohoza kandi uriteguye imbere yawe nuko nimucike intege ahubwo muhumurizwe mukomere mu byiringiro mu Mana izakora byose neza kubw'icyubahiro n'ubwiza by'izina rye amen icyubahiro kibi cyayo uyu munsi turasabana none Mwiza Schmidt aze asenge hamwe natwe twese isengesho rigufi Imana ihe umugisha abari mu Busuwisi muri Autriche n'abari mu isi yose Mana ikomeye
à nous à moi et à tous ceux qui croient ta parole tu as reçu tu as accordé ta grâce
kuri njye no kubaryumva bose baryakira bose twese twagiriwe ubuntu butashobora kuvugwa. Ndagushimira yuko wangiriye ubuntu, kuba tugiriye ubuntu, kandi ko twese muri kuri uyu munsi waduhaye ubu buryo, uduha uburyo bwo kongera kumva ibibwiriza byose twumvise mu myaka za 80. Ndagushimira Mwami Yesu kubw'ubuntu bukomeye bw'uko ku isi yose abatari bumva ibibwiriza by'imyaka bya 80 babashe nabo kubyumva. Nanone utugirire ubuntu tubashe gutega amatwi umuhamagaro, maze uyu munsi tukurikire umuhamagaro ngo nimwumva ijwi ryanjye. O Mana, turashaka kuza kugushimira uhe umugisha abo ku isi yose, abato n'abakuze, abakomeye n'aboroheje, mu ndimi zose, mu moko yose. O Mwami Yesu, ndagushimira nanone, ndagushimira ku bw'uburyo bwo kongera kumva byose kuri njye byongeye kuba bishya. Ndagushimiye Mwami. Amen.
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 Revenir à la Bible. Revenir à la ville de Dieu.
Kugaruka kuri Bibiliya. Kugaruka ku murwa w'Imana.
À la cité du ciel.
Ku murwa wo mu ijuru. Mbega umugisha.
Revenir de la confusion.
Kuva mu ngabangabo. Kajya mucyo w'igitondo.
Maintenant Jésus conduit l'église.
Ubu noneho Yesu ari kuyobora itorero.
À la Bible.
Kugaruka kuri Bibiliya.
À la lumière dans la parole.
Ku mucyo wo mu ijambo.
Que cela soit notre solution.
Ibyo bitubere igisubizo.
Que le Seigneur soit sanctifié, le Seigneur.
Mwami ahabwa icyubahiro.
Yubahwe. Revenir à la Bible.
Kugaruka kuri Bibiliya.
Cela réjouit le Seigneur.
Ibyo binezeza umwami umukiza.
Jésus appelle les saints.
Yesu arahamagara abe.
Suivez son appel encore aujourd'hui, sa voix.
Nubu mukurikire ijwi rye ribahamagara. Kenshi bene ba data bifuje
revenir à Sion alors qu'ils habitaient à Babel.
Gusubira i Siyoni ubwo bari i Babuloni.
Aspirer à atteindre la Sion.
Bifuzaga gushyikira Siyoni.
Où l'union règne.
Ahari aho ubumwe buganza.
Revenir à la Bible.
Garuka kuri Bibiliya.
À la lumière dans la parole.
Ku mucyo wo mu ijambo.
Que cela soit notre solution.
Ibyo bitubere igisubizo. Ibyo umwami arabikora iteka ryose. Mube mwera ku bw'umwami.
Revenir à la Bible où les divisions cessent.
Kugaruka kuri Bibiliya aho ibice birangirira. Muhunge Babuloni mujye Siyoni. Mbega urugendo rw'umugisha. Kenshi uhereye kera twarabishatse, twashatse ndetse twifuza umucyo. Nuko mu gihe cy'umugoroba turawubona. Nkuko ijambo ryabisezeranije.
Revenir à la Bible.
Kugaruka kuri Bibiliya.
À la lumière.
Ku mucyo mu ijambo.
Que cela soit notre solution.
Ibyo bitubere igisubizo. Mwere kubw'umwami.
Revenir à la Bible.
Kugaruka kuri Bibiliya.
Suivez l'appel du Seigneur.
Mukurikire umuhamagaro w'umwami.
Revenir à la parole.
Kugaruka
du Sauveur.
Ijambo ry'umukiza.
Et aimez la suivre.
Mukunde kurikurikira.
Lui qui nous a tant aimé.
We wadukunze cyane.
Nature céleste sur terre.
Kamere yo mu ijuru mwisi. Mbega ubwiza, mbega agakiza. Kugaruka mucyo, kugaruka kuri Bibiliya, ibyo mube abera ku mwami, muhore mumwiyeguriye.